download and it will feel a nyimbo zaba mwamba amalangu wanga ndiko.
Life is like Kale afifa, malamulo anaika, amene alindimila, di amena zimakidwa, mashehe azibusa, alimaezelo ochuluka, satana mawamaka, potiwa alindimila, ukamafuna kuchina, okumaka lochuluka, opeza amatiwa, haka kusia uchinya uli marefu rising man komanso masapota ma midfielders ma defenders goalkeeper otetezela ukaponya kukuseka ukachinya kukukonda okumaka akachuluka ziwa uli ndimpira tilingati mumpira ukala undila mpira Tilingati mumpira, mukala undila mpira. Tilingati mumpira, mukala undila mpira. Tilingati mumpira, mukala undila mpira. Tizikuia, tika mawina tizikondwa Timu ya tutizikonda Tisamakane toka toka Osabondana osakangana Malamulo hampida Mukala undila mpida Ukakala otziwika Okukonda ndochuluka Kumansu hukunyoza Amakala ochuluka Okuponda kachuluka Ziwa ulindi mpila Okumaka kachuluka Ziwa ulindi mpila Dika mafuna kuchinya Ondi maka ochuluka Okeza ama ziwa Akandisi anichinya Tilingati mpila Mukala undila mpila Tilingati mpila Undi lampira, tilingati mumpira. Mukala undi lampira, tilingati mumpira. Mukala undi lampira.
Malawiwanga.com